Elibu ulurianda kayiwa ya Yesu Kristu ya sapula Yuano. Yuano o kapitulu katete. Kefetikiro ndaka wakala ale, kwenje ndaka wakala kumwe la suku, ndaka haye suku. Eye wakala kumwe la suku kefetikiro, obinavyosi yalulikiwa laye, ndahayeko ndala chimu chalulikiwa. Vokwaye mwakala omwenyo, kwenje omwenyo wacho ochinyicho manu, ochinyichi tuira wawelema, kwenje wawelema kawachimine. Kwatukuluka omunu watumiwa laisuku, onduko yaye Yuano. Eyewe ilira uvangi wokuimbira chinyi uvangi, okuti echi vayeva uvangi waye vakolera chinyi. Yuano hayeko chinyi, pwaiwe ilira okuimbira chinyi uvangi. Chinyi haye ochinyicho chiri chitwira omanu vosi, wakala lokuiya volwali. Wakale volwali, halo lwalulikiwa laye, haimo olwali kalwolimbukire. Weyako lyavo, kwenje omanu vaye kavotambwire. Pwai vosi votambula, kwenda vakolera onduko yaye, wamai haomoko yokulinga omala vasuku. Ndokuti vava kavachitiwile losonde, pamwe lochipango chetimba, pamwe lochipango chulume, pwai vachitiwa lasuku. Ocho ndaka walinga omunu, kwenje watunga pokati ketu, yuwe yuka ochaliro chiri, twamola ulamba waye, ulamba wacho, ulamba wamola wongunga washa. Yuano wowimbira uvangi, yuwa vilikia hati.
Eye una ndatukula echi ndapopya siti, onwai wambelapo, momo eye walivanga, ame ndasyale konyima.
Kwenje etuvosi tuopake yuko lyaye, ochali kochali. Momo ovyandeleko vyaechiwa la Mose, pwai ochali lochili vyeyala Yesu Kristu. Lomwe wala mola suku, omola suku wongunga, uokasi wonete yasha, eye wositulula. Uvangi wa Yuano wowu, Vayudeya vovo Yerusalemu, vatuma ovitunda, kwenda valewi okupula vati.
Ovelie,
kwenje eye wa kumbulula lochili, kakembele wapopya mwene lochili hati.
Ame hame komesia.
Ocho vopula vali vati.
Nda ocho mbio veli ya ale.
Yu walinga hati.
Hameko.
Vopula vali vati.
Ove uprofeto wacho ale.
Eye wawa kumbulula hati.
Sio.
Ocho vopula vati.
Ove liye. Tukumbulule okuti tukasapira wawa tutuma. Ove mwene olilombolola ndati.
Eye wakumbulula hati.
Ame ndindaka yumwe ovilikia vekala soko hati, sungamisi onjila ya ngana, ndechi chapopya uprofeto Isaya.
Pokatika wabatumiwa, pakala wafarizeo vamwe, ovovo pula vati.
Ocho henda kukristuko, pamwe Elia, pamwe uprofeto wacho, obapatisila nye.
Yuano wakumbulula hati.
Ame mapatisa lovava, pwai pokatikene patai umwe kawoku lihili. Kwenje ame, ndango ndalivanga okuti eye wangwama, haimo sisesamela okukutulula olunjita loluhaku lwaye.
Ovina evi, vyalingiwila vombetania, kesinya lya Yordan, oko Yuano akala lokupapatisira. Hela yacho, Yuano wamola Yesu wakala lokuiya kokwaye, kwenje wapopya hati.
Kamemeka suku upa kanduo lwali yo. Eye una ndatukula echindapopya siti, konyima yange kuiya umwe wambelapo, momo eye walivanga, ame ndokwama, kwenje ndango ame mwele, sio kulihile, kwai ocho mwele ndeilila okupapatisa lovava, okuti eye osituluiwa kuIsraeli.
Yohano waimbavo uvangi hati,
ndamola espiritu waloka ndopomba kwenje wowila. Ami mwele shokunihile kwai uwanuma okupapatisa lovava wapopiala mehati uumoni okuti espiritu ulokila kwenje uwila eye opapatisa l'Espiritu Santo. Yu ndachimola kwenje ndamba uvangi okuti omola asuku.
Hela yacho Yohano watalama lolondonge vyaye vimwe vivali. Wavanja Yesu oko ailira kwenje wapopya hati,
tali kamemeka suku yo.
Olondonge vyacho vivali vyayeva eci apopya yu vakwama Yesu. Yesu okung'walapo wavamola ndomo vokwãi kwenje wavapula hati,
busanda nye.
Vokumbulula vati,
Arabei,
chalomboloka olongisi.
Osikilapi
eye wapopya lavo hati,
enzwi ndotali.
Ocho veya vamola oko asikira kwenje vosala laye eteke liacho momo chasoka ale ndoola yekwĩ. Andereu uva Simono Petulu eye umwe polondonge vina vivali vyayeva ondaka ya Yohano kwenje vyakwama Yesu. Eye wasanga tete manjaye Simono yu wapopya laye hati,
twasanga Mesiya,
chalomboloka Kristu wotwala ku Yesu. Yesu wovanja kwenje wapopya hati,
ove Simono omola Yohano olukiwa Kefa,
chalomboloka Petulu pamwe ewe. Hela yacho Yesu waenda ku Galileya wasanga Filipu kwenje wapopya laye hati,
mwame.
Filipu umbetesaita imbo lya ndereu la Petulu. Filipu wasanga Nataneli kwenje wapopya laye hati,
twasanga una Mose atukula wevyandeleko kwenda wavaprofeto votukulavo okuti Yesu omola Yosefe ukwimbo lya Nasara.
Nataneli wopula hati,
konasalãhe kutunda cimue ciwa.
Filipu wokumbulula hati,
enzu ndotale.
Yesu wamola Nataneli okasi lokwiya kokwaye kwenje wovangula hati,
oo uIsraeli wocili vutima waye kamuli elimbi.
Nataneli wopula hati,
wang'uniya ndati.
Yesu wokumbulula hati,
osimbu Filipu kakukobongele eci wakalava emili okuyu ndakumola.
Nataneli wokumbulula hati,
arambei vumola suku usoma ya vaIsraeli.
Yesu wokumbulula hati,
omo ndapopya love siti ndakumola vemili okuyu oco wakolelela omola ovina vyavelapo evi visule.
Kwenje Yesu wapopya laye hati,
mopya love siti ocili ocili omola ilu lyayuluka kwenda ovangelo vamwe vasuku valonda kumolomanu vakwavo valokilako kwaye.